Kuriva konki wapenzi busara, na uo mwendo kakatuni mama. Mie kwako sijwevi, yatanitoka machozi. Oh my, oh na, moyo na uburura. Oh my, oh na, moyo na uburura. Chungama paparazzi, chungama paparazzi. Kikosa kombe radhi, kikosa kombe radhi. Na 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 we, hata waseme vipi yani shwale eh. Yani wale, wana maneno mengi kama kwale eh. Oh baby na laundeka, na laundeka, na laundeka. Oh na 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 laundeka, na laundeka, na laundeka. Na laundeka, oh na 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 laundeka, na laundeka, na laundeka. Tizama macho, yanaonesha upendo, yanaonesha upendo. Na kama kwako, nishaweka lengo. Nishaweka lengo. So jigi jigi baby kati kati yo. Twende down, twende up mami lo. Nime fall in love mami lo. For mami lo, for mami lo.
Jigi jigi baby kati kati yo. Twende down, twende up mami lo.
Nime fall in love mami lo. For mami lo, for mami lo.
Baby na laundeka, na laundeka, na laundeka. Oh na 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 laundeka, na laundeka.